Buffer, yeah. Kipaji cha jaliwa mi explore cover keno na ngoza mabishano toka east study west me a diamond do the best mistari zenye kima nazi drop number one moja bada nyingine ndiyo mtindo workflow na flow niki glow nando mana mina likwa kuperform kama show atuwa better tuwa mina songa niki staga usidani nimechakari nipo soba za dekimu enuka nikitiko ka nyota za angani shikrani kwa manani ya kumpinga misidhani susha kusu rap niko piku 10-0 Then the game, nico strong, kama alwa damana still Never lost my game, speed bila stem Nando mana mina vuma toka ghetto mpaka ghetto hata zaido pepo Yeah, yeah Nzapa sanza pili mina chana bila stop Ata hewa na sipungi ndo manake mina Simo slogan yangu ya kuchana bila rest Vuwa fikra zenu zina zama ndani rap Clap, nico snap, toka start, daddy stop Kwena masika amu kame tungo zangu zina skizwa mpaka hata na wafalme Zusha kusu rap ni kupiku 10-0 Dana game ni pa strong kama alo damana still Never lost my game, speed bila shame Nando mana mina vuma toka ghetto mpaka ghetto hata zaido pepo Nongeza grip kwenye mic lafu mina pandisha psych Kutema vina venye rhymes kwangu kitu simple kama kuchapa madema sneaky Nikituwa kwenye flow, hakuna nani boo Natema vina vinavyo nata hata za the glue Marapa ka mi ndo mahasla wanachana bila struggle Kipanga mika kati waze kuishi bila stress Kuchana ndio riziki bila kwayo sezi move Natema kila mbacho dema mimi weza prove Life ya hip hop kuishi bila plan Yani masha freestyle Buffer